kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
gani kande to pogi janga fandu hala mamadou sama sew jamnyali sakrab hedi be dile fudole leru korton dum ben dum moji sika so anni yirubi sanne me soda sotto yid nawturge sanne soda be cotto be nawturge sanne kabar mudum tariki meden hande ben naba en kajolo be dorade famu do nokuren jam lulirde kambu ben nokure ben kawni do sanne e der na be dorto famu e lesuna me dingon sema kawr jam hande sakrab bismillah modon do sika so ton odo wattu korkam ben tabe de anni kewi kulle kecce ben yo weltare soda sotta le kene duggu ko do na fashitan Ousmane Nyalbouli
le lumoji kene dugu le ramadan kulleji kewdi woni ko jiete le lumu mango sigaso ar ye pomme de terre ngebe fa yottade som ngaji ana ciotte sotto be cultivide le o wattu korka lumu ana weli suleiman jabate yo ciotto som lumu ana weli le o wakati cioggu som ana fawi do manga ko mon mawdi tati modon an sotire bujjoy pamari jeddi modon bujjoy ko lati fofa e tawede no horsi sanne le o wakati cioggu kulle yogaje ana tiide e wi himbe yogabe afo jallo holiti metti mudon e tiidi gongol an waddu no dango e julabe tinno ya finde le lewru korkandu
sisa ka gelere
lewru korka am hanta we lewru ndi himbe balu der takkano le ndu lewru munde futti dan le darta e julabe wuyta cogoji mu endi hedde mabbe kambe julabe be kultivide ko tinni cogoji di yo sabe tidal no dun wardata woni ko holtivide sa khasanago julaje goto so dobbe ana mila kulle de ana tiidi tawene tiidi gongol ana fawi do demal o buri do engrais ngaji ana dum tidal ana fawidu do kabar o jam fa tawede di tidal laji lumoji di kay ana jambi ewi julabe hewbe lewru ramadan yo wattu moddo mo kulleji kewdu mbay yafude ley modon wonno ko ha bamba hebini studio tam dum sigaso
to kulgroton fede CNJ ven fuddi nyandi noga jitti fevende imadra tacugol korka to latirde ballon lurende corniche ngallo kawrtal ko buri dubi sappo fa fanda mudun yo fa wondirale kanyum gondal hakunde jene be edo wattu ramadan to gawtun min sirikum ni do ben jeunesse danudo koyde tonno nyalade noga jiddi noga jetti fevrier yiddi e hayabe region o e kanyadun ardibe kabaru mbirki sembe caldi to gouvernorat tonno to tondral haklaji dina yowi non e do wattu wodi sariaji ngudude warede wattu joni o bangal sport ben dokkal dun wadama e kan tacu tatu gollo korka e le golle o en jahannatu kajulu tun be dorade famu do nokure ndiyam ben inde andite kawni do sanne kanko Amadou Sanogo woni teddinowo a kayno na teddinowo amiri wuro ben lolirdo kambu denno kedana ko hadi do fastan Ousmane Nyalbouli
o bora kema cele
e ko min nani iwde mamirabe amen ndiyam go feto kanye dooma be don iwri tijiliman jali de ledu ko duwar feto gon jabiro karangwa e tuba yobbe cagal mudon mande jinjietede handen kango jaati subi jodade kambu arande yabbatonobe an gadanno nyaagundeji dartudi ko yidi e be darta e feto go hokkabe ko be nyaama de mbirfito tawa nyamdu bangi don misalu fadima yaade jegua yoga mbiya ndiyam mujuda min nima ya jegua resna ko mi nyaama do e do gartami nenno seeda fooji min kebi de be garta be tawa nyamduuji bangi ndiyam dam ka feto go ko heewi an haa e mudon yogaabe tabata ko hada don dun laati sababu bonude ko heewi dun fu e tawede fa handen ko jabeni be don ka fa handen worobe an gada nyaagundeji darta go jidi e feto go ka fa dun laato e gadan sadakaaji jawgi kanyi tofi
dubi nani sey
sekrabe do en timata mbiyan kawruji amen kiruduji handedi der non fam vidéo e mbaynu der non mbiyan yo encourage